Yo, Dante.
Wakati ya feel it in my heart, njoni pea ndani ya santi maula. Kwa mwabu mefanyo nasikiza maombi, I knew it when you saw me. We marry in church, we build up in trust. Our family in Christ, in farm, iko fine. My beautiful ones, our time, tunaglow, tukishine, si tuende kwa mama. Atundi mbali wanadai, haya mapenzi ya lali, haya fai. Haya wezi last, iwape time, hawajui na kupenda vilivyo. Na kupenda na bado sizienda, siwezi kukutenda. You love me forever, wapingane wakisema na bado tutatenda. Cause days in days we got sweet love.
Aya unaishongi sisa, anainairuru moyo veye giruma la shamada. Hey, sumore za njoki ndaina ino, madori kona manya mama. Hey, iradona naina.